I spent half of my life now searching for truth. Zipembezo nizambidi ya kulondo na nduta. Understand mulungu ndi mozi go mabe Ndikuopa kusochela mundi cause ndi nu atate Musanditae, naroba ndi kuchima ndabwela muchiti nani Sindinga kale moyo otele upaka kale Moyo olili sama kolo pena achibale ndine mtu Ndika makala ndi mafira cute Kuchuga ndi kuchuga ndi sichuga ndi uhule Ndi mapanga zina sori pakulu singa chule Para no sijifuga muna ndi lengela mbuye ndi mundi josele manta oso uma mundi pesa Ori ndi siya kunchoya ndi gayamba kupleza Ori ndi lusa sanga oso omwe na wapesa Munchila ya somwe ndi kapanga zina None forever bad Kukala mwai numbuye kwa bosa sose Mundi sintezo chita kubwele lambuyo no way Mundi josele chito sojo mari singa bone Ukulu wanu okuzila mwai na wone
Yeah, until then, oraino ni nyimbo bikizi